your time.
Oh yeah, Chitumba Eric Yaweja.
Range Side Production.
Oh, my power gwabikuba byonna. Bino mamo kama yo fire gwabiyota byonna. Tata mwesiga yo power gwabikuba byonna. Fire guava chabona. Sikamwe namurabe wange. Siti siwenze na magenda gange. Yadevala wanga gasemi. Zemani vyono bikula. Tata vyono bifuga. Enseno yono jimani. Binumba binti sana yobikula. Pinjagala kukuna kuya na yobimani. Yekwe ulio mugwa ya nyanira. Yekwe ulio mugwa kola. Papa gwabikuba byonna. Minu mamo kama yo fire gwabiyota byonna. Tata mwesiga yo power gwabikuba byonna. Fire guava chabona. Wadula wange vizanye. Nayona visobola. Bambiola wange vyesive. Nayona vitambuliza wa. Wemwe kwate tomuta. Omune na visobola. Ea, mwa mufuna. Wekoverera. Yono mutufu kuliko. Yeye kanyambe awola bamu kama byakola byakolera muze dadi mwesiga mnye watyo wali mwelalera walibera mugoberero nubali atachoka tatono wali mapawa gwabikuba byonna. Kama yo fire gwabiyota byonna. Tata mwesiga yo power gwabikuba byonna. Nabalaba banuma fire gwabiyota byonna.